upaswi kuka kinyonge ukiwa na mimi. Jachie jisi uko peponi, ita rafiki zako kina nani, wambie mbuzi kodikoni, ngangana na mimi nyota usafiri. Kakaribu na walidi unukie, jiamini tena uringe ukiwa na mimi. Semo nataka nini, gari, pesa, manyumba, madini. Napenda unavonipaga mapocho pocho pocho pocho, ndo maana nakuongaga mapocho pocho pocho pocho. Kashepu kako kakumaga mbete 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 mbete, mwana kikata kidogo ni tepe 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 tepe. Kwenye pari leo sema shopping unataka wapi, Gucci unataka LV ama unataka kuva DNG? Utatoka na Ferrari ama unataka Lamborghini? Makeup nzuri kwa Natalie, chop my money. Anasema bossy 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 bossy, alisema bosi, 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 ni ndio bosi. I'm a billionaire, unachokitaka utapata kwangu. I'm a billionaire, wavimbe wapasuke misijali. Yote walivyombika, acha nitanaitika. Ameni kama tasina ujanja mie, niache niringe mie, niache nideke mie. Anazo nipenda na mina mpenda mie. Napenda unavonipaga mapocho pocho, ndio maana nakuongaga mapocho pocho pocho pocho. Kashepu kako kakumaga mbate mbate.